Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bëgg jande ga fandu hala Mamadou Samassou jom yalla sakrabe heddi. Yimbe CNT gonnobe temedere noga e go on joni yu temedere chapon na en jaddon dunke en politique holti video de do weltere buy tan sanne toke yogabe. Kewal mayo Niger ngo tay kama le wuddu e sahal leedi ndi to muti to ne kanye to direli lamu tumbutu jamare e hejabe lamu fufu mbihi na wembani kabaru mudu. Le zural meden e meman hala ketal furba ngal do tawangal ndemobe wuddu e balere leedi ndi yo jati wakati dewral hakunde yimbe di ngon sembe kabaru ji amen hande beta altinera chapantate go octobre 2022 bismillah sakrabe. Conseil national transition dum won CNT beduruke noga e jegomo yimbe berna nyande aljumaare yabbiren de talku mudum no sinina hankasen e be mbara temadoro chapan en jeddon dina temadoro noga e go Adam Amadou Haydara won ko be ne keda fostanko Alsisi
ngol do sariawol nomongol mo kananke laamu hakkundeje o sinini ana hakkune himmeji kolitaadi le batoji modi pawino do hejintingol leyndi le hakkune beedo yimbe le noga e jeegom hebe cubaabe faanaata le fedde CNT ne ana ministre en hibbe député en kedaabe bala société civile horebe finatawaji pelle sukaabe jokolbe rewbe sukaabe kan en nandore mudum beedugol adadu yimbe le deedo fedde darine darne assemblée nationale le leedi amendi wadi tiagal e tagol nuygal sariya lamu hakkundeje o jabanado le lewru fevrier hitane 2022 le goldo yawtagol ana holitano le hem wide fedde CNT ne yimbelle europe le bala société civile kanyu endu waram hebude le hen kejabe mitintinde tan wide fedde CNT ne no wordi noni yimbelle ngadobe politique fa hewi ka fu wulitike dum be quality wide no dum wadira noni kasay
bala jakte yo dunge politika go holti wirde be ndelo weltere martata ka fe bangal politika wi holti wirde dum to be kubbe do himbe ko be recente be yo tan yalla buutude toke himbe le yogabe ben mirbe non ben hitina masere kanko bala jakte won ko hande Adam Amadou Haydara ke dana fostan o sita sidibe
gollal fedde CNT ana andina sanne sabe golleji mabbe ana fawi do fiide dabereji wotingaaji warande wadeede do ana sabo handen cubaade be yimbe kes watta ande fedde torra fo hebata kale mudun watte jabbegen inne fedde CNT bonnama sanne to bibbe leedi non yogabe holliti kan en weltaki de golleji mabbe wadaadi fedde CNT ko dari darorga depte handen kambe du won sereede be haani jokkude do ana nato sabe handen yimbe kesbe cubaabe du waawa yeddude di sariyaaji haalaade leedi medende ana wonli torraaji mawdi di sifa mudu andaka yimbe fedde CNT an haani jande de gouvernement leedi handen yalla gouvernement kabbe leedi fu an heba pamira
secret ba tuta kala jabo kabar non banga bembe am Facebook et Twitter to an songo ton nyande aswere nde min chauffeur goto machine binama ben le tatigol lawol gol jo en kaborde ngadi jo en kabade maddi be mbuto ngadi ben fewde e camion ngaji durube labe zanga nder no dum wadi nokku bencha ngudirdo an songo kiloji chapana joy e joy ele sahal e wuddu leedi ndi kewal mayo Niger ngor na jukiti sa ben tiagal bonan ndiyam to diriton aljumar jabine de ko men buram sidedun matika do tidal hejabe lamu noddi faba men jo en anyaaji lububbe halima yatara wonko hebane ke do fa sango adisi e sita sidibe
mbiɗe jiɗi balligo iwroto yimɓe le fu jogiɓe anniyaji lobbi fa yetto kanankoɓɓe saabi min bembaɓe sanne ñalawma hande o non holitiri wiide jokko tatoɓo maire commune Bourem Sidey o holiti wiide omo nimsi sanne bonanda ɗi jameji ɗi waɗiɗe commune o ñakalasi Abdoulaye
ana fota jonde tati handen sukaɓe jogoɓe ana dari e koyɗe mumen jamma ila sukan ana golla le gendini yalla pati janɗan torda muɗum satta sanne gendini fu ana uddata janɗa handen ɓerɗo amen an taji fa wala seeɗan meɓe balle ko fe godin fa handen
le onɗo wattu goto kanonkoɓe cercle jiré holiti wiide horeɓe ONG solidarité wari ƴewde no ɓe gordi baba abaji tey jokko arande maire commune jiré
min lamdike laamu on tinno faabo amen dañeri meɗe hasengini e golle ko yata yimɓe cafontaton ɓe e gotum en fu ana han yoɓede temeɗe jeegon le ñolman ɗum wonko mi fume tewta handen le geni diri
andinde tan wiide wala fu mo yonki muɗum heddile oɗo kabaru ga bonandaji fa heewi ka fu yuɓɓama laamiɓe commune o ana narda jamande rento
faande bangal kabaru bonanda jam ben kewal mayo to sufara ben bangal baniyo kanyam moti bangal Niger don dun ben tidal ana wodi den hultan wide ben kewal mayo mayoji mayo ngob ben yabbiti dubi na cakti di den don hulir no hultir gulir rahmani de kabaru jam to moti ton ne lado amen to moti antala ak bilal mun ke ben ke da fasangu sita sidibe alcisse
li horebe direction humanibe kabaru diyan le lamu moti toba hikkaaji on diyan mudun satti sanne ana fota du cefane joy hikka lamu moti e honan an diyan to fon sadio touré kan yo horejo fedde humanini kabaru diyan le lamu moti
ala dad aujourd'hui
le nyaloma hande o kan diyan dan nabbi fa yotti ke metri jeego kan ko fawi moti do bande baniyaade sofara ala dum diyan dan yotti ke ko buri metri jeego kan ko fawi tondu abada mi meda yide nabugol diyan dan fa yotto do ilal hitane 1973
astant sini hula
nabugol jandam hewti yimbe hewbe torraji misale mudun yimbe jodi be den noddirtene motti komol di be yimbe ana wulito e lamu ko kan e pelle jogade tinno faabo du en
ci famo ko sokon
diyan dan naati le galleji di fu yimbe be so ngaji bamata so ana nyedan jiyan dan yaltinal galleji mu en yogabe ka jamma ila nyaloma fu de lanaji mu en woni
fandena o torra hebnede jogola lamu kobe motti ana tewtira be yimbe jodi be bange mayo ngo sojjo sedan yalla ana dada sarre torraji diyan dan donc intala ag bilal hebni sidju tamani motti
kettal furbayo hunde andande bangal ndemobe li sa ben wuddu e kanyay balir leedindi den o do wattu kambe yimbe gura hewde ben den tan ben wadde kettal le gese ben hono dum wowirini denno dum do hultan wiide yo sabbi yo wattu dun kawrtal hakunde yimbe le kanyay kambe ndemobe e gura de sita sidibe won kambe ren ka fasan ko kanko alcisse
le lawon badjangara le wuddu leednin happude wada golleji gese anas nato sabe timude metti mon hakkune yimbe yogabe dum ko holliti zakaria banu kan yo netto goto lemo le genni badjangara
hawrtude so wada kettal fana mudum woni wallondirde kay nangondirgol yimbel bele janyeli di darne mudum ana momni sanne le gendi sabe yimbe be fu demobe watu kettal adadu yimbel kala hali en waldali galleji di fu dum sabe so le gendi yimbe ana hawrta ya hettoyde gese mawde sanne
o happude golla ana heddi wadede fa handen les raisons kita dum ko holliti rewmo be ton levi mabbe giddi fuddagol nungu fa hittegol gabbe be happa be gollida
ila tobo go fuddi miden be don dira juude amen le golleji gese amen fa so dum yottoyke hettede miden gada dum nyande fu dum yo nedda ko ni juude amen amo fu ni tan wadirta dum
micitunde wi ne pabo ndurde le golleji ana faabo galleji ujnyaaji di wala jama sanne kay endu wawa wada kettal mu en gabbe le wattu weddodu en dum ko holliti yogabe
to masina to no taruji didi maro mbien sumama wonande joni kaborde be andita ka dum wadi to nokku boku buki were ngudirdo kolongo kiloji noga li cercle masina denno dido dedo gese de yo mo mbien yimbele jabe wele commune kolongo do bebe andede wonno ben kabaru lolido tweet ben hultano no hultino no wiri lamkobe mali ben jelli wirfagol gubal barkanel ga mali denno penne bole no hultiri ben ministre leddi mali kumni do golidal hakuna ledde fatimata kujo wonko hebene ke da fason gal sisi
ngonga hei lingol do bindol kanko gotie paske do twitter le beme andetu ana wawno jangere lehem kanankobe bamako ana yidi joda hala wada hakune mudum e pari ebe njidi du kaotobe lady france barkan wartade lendi nga bembi won dati dum hani jokude ngol do bindol noga jegon lewru octobre ndu wada dum yilta mado beme andetu ko buri chili temdere chagal lugagol kanankobe lamu hakuneje o ka holiti wile dum yo halaji peneji gotie halaji peneji tan yeltinta non holitiri wiide sudu ministre kuma nido kabaruji hakkune leedi malika e leede sel micintinde tan wiide laami do ndudo sudu kanko abdoulaye job fuditi gol golle hakkune leedi malika e leedi france o hali hala mudum wana fa soldats en leedi france wartale lindi dum wadi le kawrtal mobe noddirta forum international de dakar pawi do ndenaako kan e jam ni ronde afrique ngaddo nogay nay yaade nogay joyi lewru octobre tinu
bangal kabaruji amen muudi yontere jabbinde kon jara wonko heben kedan fostan ko sita sidibe
sama seko kabaruji meden di yontere ne ana fawi dum ngabugal jam mayo ngo le genni diri nde alkamsare yimbeji ko heewi le gennini immigen sugan tawi jam mayo ngabbi sanne le wi lamu kobe woni garwal ina gidi hitane 1960 hufi gennini yalla ana dada sarde jandan tiagal mudun witu gon suudi sere kisalanu kaynde golleji mun ana wonde wadede le lamordan fu faatade genni bamko tiagal di kabaruji woni kabaruji holitidi kasin wi sa hen leednin an wolle torraji lafi quran sabe o torra yimbe genni menega holliti mettum en nde talata jabbine ku fawi do tajgon koron le gennini horebe fedde noddirten edem sa holliti kay ana andini o torra en timminan kabaruji meden samaseku ku fawi do talkuru wotru nu fedde noddirten ong human rights watch holliti do torraji hebadi sabe lafi dejeren le leedi malnin be holliti le talkuru wotru yu ko yata civil en ujnere e temede jon won ku wara le réseau menaka gawo le lewru mars jabbine nu hitane 2022
sakiraba do en carte ne kamaru jamen hande mi jitto sat fuf muta do bemal am 3w.jurtokmin.org mando dom via mo 3321 do sede yo tremo magazine yeter meden do hawalu hande ana yuyu mbien kabaru nukuji damaji gondi le kenyeba kalana mbien cercle yamful anderno kuteji dido nukuji damaji di ana mumni sane do cellal bingel adama do hawalu denno kanko mohammed baba kunta wonko hebani bangal mudke dan fostango alisi sitasi debo yo en nyalle jom
damaji di kanyuka ana yiru sanne ne leedi amendi golleji mako ana wade le region ngaji baler leendi sababuji fa hefu yopata yimbe le gombe tobe wadde odo golle le hakkune majji ana talkaaku non holitiri wiide dunke andando kabaruji bilide hawalu sumana kulibali.
Historiquement, le Mali est un pays
Gidi aran maliyo leedi wotri to kangi itete gidi le lam arbe itugo kangi ana wade le leedni yimbe heewbe hannen wifobe kangi fuddi hen di golleji gidi e mamaraabe mu en ko heebe mabbe do natin jungum en donugo tan ko heebe hannen ana wada di golleji sabe kebal kube hebtale mudun yogabe hannen ana horsini asugo kangi de dinande golleji ko fawi do demal en nannan mudun sabe ko heebe mabbe ana mila golleji kangi di wonko yaawi heefni be kalisi
de raison en plus de la raison historique
yaade damaji to latike juude malinkobe fa heewi datol gol be baawi heude mudum jawdi ko be baawi daranade hore mabbe yamfoli latu le region buguni ko heewi sukabe jokolbe fu odo golle tan watta de hakkune mabbe ana basidiki jara o mo haltena min sababuji ko yoppimo yaade damaji to
bo gelade
min kemi darni jande l'école sabe wala bawde mi asa kangi handen yalla pati mirab tambe kayen duji a torraji di umin min yetta allah mi hebi hen hun
kensa sidibe yo yaya sukabe joyon om wada odo golle ana heba dubi fa hewi jom tawede tiddalaji di fu o holiti wiide wonko o hebata le hen le nyaloma hande o ko wawi daranade saddaji mako
barashi tege ko gele ata kon
gollal fu wala adna ko yaafi ga min ke min way halde handen midi welti sanne lingal gollal sammi wami mahi galle mi sodni hore dan moto midi faabo handen galle amende le asugon de kangi midi salmina nadde fu mo gollal mudum fayri do asugon kangede midi yetta
ami dem baralaw ko nem bufo me barkada allah
dum tawede mudum fu kensa sidibe kanyu ka holiti wiide yaade damaji to kutteje fa hefu ana e mudum buri fu dewla suka be rewbe
bo kololobe dem ambara
sabe nata mungu sabi handen so baddi amen worbe robe fatare robe amen ana pama tabuji bondi le ndukuji to kan itetetun dun torra mawdo handen ku yetele den ndukuji wala menen galle amen tan yibe ko heewi wonbe ndukuji to kan astatun ana jogi taguji bondi homa fu ana han nangure dimako mu barki to bondi do ana faabo en wurde foytere meden
badi soroda mambara fenena
lami do projet kunchano hore science le fait de UNESCO sali togora kanyu ka holiti wiide ko heewi e nokkule to kange itetele lendi fu nyawuji ana wawi hebede le mudum o beydi hen wiide itugol kange o ana wawi faabaade tacugol ledde e bonnude lendi
ya l'extraction qui font dans les cours d'eau
le asugon kangede woni kulleji kewdi ko min lotirata kangede le janjidin yogabe so wari ana irtanu kuje fu yalla ana heba kangi ga gollal mudun yafa san sabe kangen pe ana da fandude da nukuje dum sabe hanen so ko heewi amen ana miri witre nukuje yogade kasin irtugon nukuje da fu yaade ana nato sabe du bonude leednin tiagal mudun poso niji dum lotirata kangen den du wala kulleji lobbi dum ana nato sabe hewde yimbe jodi be gabe torraji mawdi kambe ga dabaji mabbe fu
de
communauté ko nawr bangal challal odo golle ana waawi waddude yimbe nyawuji fa heewi hono do yuru kay nandore mudum non holitiri wiide kanko docteur amadou diallo docteur okenye batu mo yidi imma draji fa humpintina jamarnde do kutteje gonde tewtugol kangye o wade le nokko on
réalité
turki ko yaltata le kulleji lotirdi kangedi ana waawi heftina yimbe nyabbilaji kewdi sabi yimbe golle o nukku temnere mu en fu a tamani be cefande jetton bene foda o gazi duppobe kangen be du ana waawi be torraji mawdi fayottaade yimbe joddbe bangi mebbe fu
tous contaminés
tomi kaddata le nyaloma hande o e magazine amen kane hala hawalu mu mahamman baba kunta kay kejabe amen gombe le region ngaji di landini min joti om hedaade dum min jie ko yontere warore ko